studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde alal bar sapo lewru janvier jena yande soki do studio tamani mi tawa e maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji du moro way galo kanko gagne kanto wonto boggi jambe to c'est grave on compétitif de fedde na hani juddine de nokko kande humunade kabaru ti allaaji jowi di nyalom hande do fiugol balon le nokko dido kabaru ju fedde dum nelabe yimbe le FIFA kanya CAF kanya kokki dum be binde do fedde na hani wadde le nokko balde nayi ko laamu wonde heedade heejuji faab yel hono be kaani lenirde sewru sariya kaandu fiide gube murtude gonde lesa halleedi meden di wattu joono be kollitiide be gonde lenndu duddo sawru sariya alaaji kewdan gonde wadede len nokko yoga jamarnde fu hollitiide yari ko odo golle woddan to do kollitiide dum waawa gasude tan wana kambe murtube tan kaani hokkede odo sariya fadde wonde kasende noddire Amazon hollitiide bonandaaji gattede fewde e roobe di dum jahata e dum jappito le ko warata ko be mbibe ngara be ngada darne nokku goto sud assemblée nationale wondou leede meden di faabe kolla metti mabbe bonandaaji gattede wakkati fu fewde e roobe le be secrétaire di wonno sembe kabaruji di min jogi ñoodo be tande di bismillah modon e hadaade fedden hani juddinede nyalawma hande humunade kabaru tiidalaji jowi do fiugol balon leleedi malindi ndedo fedde be kollitiidi tiagal ko hedaabe FIFA kanye CAF naati le nokko o ko be mbibe juddina ndedo fedde ko ni faana mudu faab de non be kaani huntinirdi do tiidalaji hoore burdi fu hebude sembe tiagal ko wotteji di ngadno le lewru octobre sakti nundu fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
yo hunde martinade kumpa kenyan ka hande woni ko yimbe le fedde hakkundere federation balon leleedi mali andete dental nelabe pelle FIFA e kanye CAF kinoto kabar mudun hanka sen dedo fedde alfinte kabaru balon leedi mali der hakkille binay fandaaji dedo fedde lolirnde kunor woni dranade kala kabaruji federation gududodi so tilsi dun ewtade kala sariyaji landinde wuteji jo ingol biro keso federation o e ko nande mun en ana wara dubbe kewdi ku kabaru balon leedi mali na woni eti allaaji di meda ka yede jo ingol ngotanabe heybe bureau federation balon o der lewru octobre yabedu ndu dawral fe idoti allaaji di tawane kursube kabar balon be fuf do pawi non jike mun en kala ndartanobe laamu o do federation kabar balon leedi mali o kuliti hebude bural dundun latige sababu ti alla goddo tagal ko nelabe pelle CAF e FIFA ngari non martinde kumpa kabar mudun won ko gollirde humaninde kabaru balon adnandu ami anya jo inde fedde hakundere hinnotonde kabaru balon leedi mali
jonun arande FIFA juddina yerunde do fedde leedi meden di hodo han latade sembe mayre kede mo kanko no dirtedo Mohamed Somare o yo andado kabar no fiugol balon wori sanne leedi meden di ko mo sifi do hen do fotti tangu Mohamed Samaseku
c'est la première fois effectivement que la FIFA
jonun arande jati fedde FIFA juddina fedde hakundere der leedi mali do jonno bangal kuteji mudun yama bedo yimbe le fedde hakundere be mbawata fi hinnaaji golleji bangal projet madun almsataji ko di kabar bolo sabele wattu hakundarende faymbu du fedde kedde adnarndu totota federation o denno du nato sababu wadde kaddi e kala ko njidi gollude fay ele kabaru projetji mabbe so projet haru sama challi ma kawruta godde be mbawata bamdu e golle ekintinobe ma fedde pabotobe ekintinobe be denno batay fedde hakundere non be mbawata fay huntande hore ko heewi nafaka mbawka hebede e odo kabar o yo nyifugol kala basiji madun bangal ke be kan be nadde e federation denno ko be latto sababu wuude kala ko woni ti allaaji der pelle ko manni de balon de dartinan fa gasa kabaru siraji mudu
sekrab so ngabido be mala me andengal do hella me ngal min noddata phase facebook e compte twitter studio tamane do bay le turton mi joju modo non noddi mi do dido numero di di andu don di kalon ko jiddon kollitiide hijande armi mali kenyan wakkati sappo e jetti yamde be chami do tuna badale dum woni jenne idum le reso mopti wattu jono be bihi dum woni minister goto kanyu heddile hen mangal pad en be nayon du barmi le hen ka yimbe le ngabbe dido bonanda joga e mabbe furdu keddiki le odo golle tagal ko bonanda di gondi e matede wakkati fu waddede fewde e robe wattu jono feddende no diri collectif des amazon be bihi le ko warata ko be ngada darnde wotere sud assemblée nationale wondou le leedi meɗen ndi ɗon aljumaare fabɓi janngo. Ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗon keñen wakkande ɓe jiɗno e journaliste en ɓe nde ɓe mbi koni fana muɗum faa ɓe kolla metti maɓɓe bonandaji gatteɗe wakkati fu fowdi e rewɓe laamu oduno hani wattirle hen koyɗe muɗum yalla ɗiɗo torraji ana ɗale. Keɗemo kanko noddirteɗo madame ɗum woni jakkite kanko noddirteɗo Kadija Fofana o kanko laami ndeɗo fedde komo sifido hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Ɓe kewi sanne ɓeɗo rewɓe masibinteɓe ñande fuf ɓe ndenno en kolliti mette amen banggal muɗum ka hankasin en karata e ɗum ɗo dayan komi golli banggal muɗum wattu joni oke ɗum en kani huncande hoore ko ñakki hakkika e leygol ɗo sariyawol yokol ngol huncanta hoore no fewiri rewɓe ɓe. Projet sariyawol gongol na wondi dawrede nder ministére humanide rewɓe ka taarif naati e kabar muɗum batte tan ɓe kolliti wiide dalilaji kantiɗi jaltinaka banggal muɗum e hakkilo amen minen kay dalilaji kay ñakali fewi sabi famɗi fuf hakke masibinali nayyi goni gaɗaɗi ɗum yo tan martinaɗi kumpaɗi ndenno e hakkilo am wona fewi kabaru rafi dalilaji wakkat joni mi anda fewi ko sambinta ɗum fuf kamin dardan kala kumaniɗo kabaru muɗum yo dawra no golɗo sariyawol gollete no yawiri.
Laamu o holli tiwidele ko warata koɓaman heeɗo golleji no hani lelnirde sawru sariya mu ndu huncuno handu fiide yimɓele murtuɓe gomɓele saha leydi meɗen ndi. Ɗiɗo anniyaji kanko ibe kaw kanko haalnoɗi le majjuɗum wondi e waddude haalaji kewɗi le leydi mali ndi. Yimɓele woɓɓe anto kollitiɗo woteji makko wondi e landinade dunki ande ɓe hakkillaji muɗum pecciki woɓɓe anto kollitiɗo ɗum wawi latade sababu fa jam e deƴere hentele nokko yoga maɓɓe du kollitiɗo yo hokkude wayde ñay ngere sembe le leydi meɗen ndi fa keɓen fam tade ngare keɗe ko Mouhamadou Sama Sekou fawnino en dow hen.
E lewi kanko dunke ande kabar politique Boubacar Boukoum totodiral hakkillaji kewɗi kani waɗede e dow kabaru sariyawol humanigol dawral leydi ndi yalla heɓana fama e jaɓana kabar muɗum. O holliti wiide ɗum ɓamirɗo laamu Samba Kiɗɗo o kanko Amadou Aya Sanogo e wondiɓe mumɓe nakkani jaati nawtorade ngol sariyawol. Eɗen kani nawtorade ngol ɗo sariyawol wadde totodiral hakkillaji kewɗi hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali yalla mo fuf na fama e jaɓa na kabaru muɗum. Ɗum hana fi hertanade tan yimɓele guɓe mutuɓe ɓe wakkati joni o miɗen gondi e tiyallaji ɗi sababuji muɗum na lugguɗi sanne. Mi ɓamon e misal o nangugol kanko général Amadou Aya Sanogo o jeedaɗo e sababuji ɗiɗo tiyallaji puɗɗiɗi nder hitande 2012 ndenno on ɗonno ko hana fi yegitede saabi bangge goto kaɓitiɓe amen ɓe na jeeyɗa e sababuji ɗiɗo tiyallaji ɗumke ande yoga jaɓanal fi gomijo ana e ɓeɗo Abdourahmane Touré e lewi kanko avocat o gulɗo sarewol hana fi yeɓede jogolo kabaruji hono ɗi ɓamirɗo e sembe laamu kiɗɗo o Amadou Aya Sanogo kana fi biltirede ngol. Min kay mine mila wiide immaɗe ngolɗo sariyawol hertagol humanigol dawral ɓiɓɓe leydi ndi hana fi latade sariyawol kinotogol kala kabaruji e hakkilo am min kay kabaru Sanogo hana fi jillede e le kabaru ngolɗo sariyawol ka bangge goɗɗo ana hani ko heewi wattane hakkillo batte ngolɗo sariyawol saabi guɓe murtuɓe tan ngala nder leydi ndi kamɓe ɓe gon toon nawtortoɓe jinaɓe ɗum gon ɗum walda e kaɓitiɓe ɓe ɓe pelle kedde annaru kewɗe mimmi haala mum en banggal yeddugol hakkeji ɓiɓɓe adama kanka leydi ndi holliti wiide fanda ngolɗo sariyawol dawral leydi ndi yo dawrude newa muña nder kabar kawral ka hojotoɓe yogaɓe kolliti wiide eɓe cikiti sanne e dow ko ɗum sambinta banggal kabaru kawral ngal kamɓe ga ɓuuri fuf eɓe kulani jaati rafi jukkoje ko ngol sambinta kede en brema eli diko jangguinowo nder jangguinirɗe dowdure bamako no lati fuf ana hani gatten hakkillo kabaru rafi jukkoje holitama wiide yo kabaru yimɓele ɓe juppali ƴiƴamɓe ka ana hani horgol waɗe tafun yallana ande hoɓe gon hen hoɓe gala hen ndenno yo hononi yimɓele yoga ɗum hertana pati jiguiten wiide yimɓele torraɓe heɓe gon toon ɓe jaɓata sefade ka anden wiide ɗum nder leydi e kaɓorɗe kewɗe no hakkude jamare nde gonɗe e muɗum wakkati joni o ndenno ɗum natto sababu yimɓele hewɓe cooda kaɓorɗe won yimɓele ɓe sariya yamirta yoppite ɓe yimɓele torraɓe jadraki kabaru muɗum ndenno jutiniɓe fuf da jombitiɓe maɗe ngolɗo sariyawol dawral ɓiɓɓe leydi ndi yo dawrude kawral hakkunde ɓiɓɓe leydi mali ɗum woni ko holliti kanko kanake leydi ndi wona goto fof jaɓani oɗo hakkillo o ndenno heɓe na cikidi jaati goto fof jaɓana ɗum.
Union européenne e Royaume Uni goni faabotoɓe studio tamani
sigrab jeno do ne le credituji to en pudirando yoro sodo be kolitiwi din gendi wotirno der tendi kokongo idom leyi don lam yoro sodo gendi di be don no dire makongo non be kolitiwi de be kali hebu to wotu jono barasi mo jamara wonde tonde han nawtrade bangal demal be bibi do golle jan kani wadere ton le balde chapan de jogum do ne le bididi wani watte de hena le yafa emiliyuji sappo e jeddi sefa dani le bo do golle o fedde humni di girwer ni leedi mali li kani ile le fol sahel ci ruto ngardam faado yam foyla do fedde humnin ton kabaru yirwere do won ONG ngodo ton holitan wiyede be paddi be pabiram wattu jono ko yata moto ngaji jenay fa belon be kani jukki trato golleji mabbe nayiride bangal aw gol demal kanye e durugol ci ruto ngardam faado segudo ko yata yimbe le nogo yom humini be kabaru demal kanye en gondi e wadde kawtal mudo to segudo be iwrili le de sappo tati gondi le fedde sedia wonde wattu jono be bi lanini be wodo goldu yo fedde humnine kabaru yirwere dun demal maro le leedi meden di do golli jan kan jukkitede ton le yontere ruten gardam faado tesit do hitane 2017 be biro bele chapan en jaddom tandi so dipini jibinoyi le doktorore mabbe wonde ton de kolliti tesit dum le region gawo kanko lamido su doktorore wondu ton do yi wala fu kolati sababu mudo so wana jamar de kanyu en gol ko pamanayno ido golli je gorni o wi hidu dun ko yata roobe le temere nje yom e chapan nayom kanyu en jeto so peso yi wattu jono jamar dan wonde tanud le hen koyde o wi kolati sababu mudo jamar de won ko fama e hono dido nafaji ko tongi do so bo mi fa debbo peso yi so bo mi fa tawama cowi do non do kadde ten bete hande dido kabaruji ka fa hande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam